survive kwa langu jina. Takama sina mia mfukone mina vimba. Full kujiamini mazima. Ukinivimbia na mina vimba. Na hata kama na gali la kwazima, hawezi kutambua vile na poli vimbia. Logo gumzo dunia nzima, utatujua tu team kuvimba. Situna chillax, hatunaga pressure. Mifuko imejaa mitonya, situna relax. Mwaka mzima tunakesha, batali silo na kikoho. Nikiko derange utajua yangu, ubanga sila ichenchi kanuni yangu. Hapa mjini naishi kwa jina langu, akikisha ukatishi kwenye anga zangu. Nikiko derange utajua yangu, ubanga sila ichenchi kanuni yangu. Hapa mjini naishi kwa jina langu, akikisha ukatishi kwenye anga zangu. Ukini kuta WhatsApp, Snapchat, mina vimba. Facebook, Instagram, mina vimba. My beautiful mind sound, tuna vimba. New York, Dar es Salaam, tuna vimba. WhatsApp, Snapchat, mina vimba. Facebook, Instagram, mina vimba. My beautiful mind sound, tuna vimba. New York, Dar es Salaam, tuna vimba. Vipi, unataka nini sema, kipi? Wewe, vipi, chagua chochote cha thamani, kwani shingapi? Si kama mchele wa Mbeya tunavovimba. Na kama falme, tembo na simba. Si tunapendwa kama sound ya marimba. Sangara kapembeni, mababa tumetimba. Kwenye maeneo yetu ya kuvimba, kuna watu wanaswaga za kijinga. Wanajipendekeza watu piga gemizinga. Ache udananda, utapoteza marinda. Si tuna chillax, hatunaga pressure. Mifuko imejaa mitonyo, si tuna relax. Mwaka mzima tunakesha, batali silo na kikomo. Nikiko derange utajua yangu, uwaga sida ichenchi kanuni yangu. Hapa mjini naishi kwa jina langu, hakikisha ukatishi kwenye anga zangu. Nikiko derange utajua yangu, uwaga sida ichenchi kanuni yangu. Hapa mjini naishi kwa jina langu, hakikisha ukatishi kwenye anga zangu. Ukini kuta WhatsApp, Snapchat, mina vimba. Facebook, Instagram, mina vimba. My beautiful mind sound, tuna vimba. New York, Dar es Salaam, tuna vimba. WhatsApp, Snapchat, mina vimba. Facebook, Instagram, mina vimba. My beautiful mind sound, tuna vimba. New York, Dar es Salaam, tuna vimba too. Unataka nini sema, kipi? Wewe, vipi? Chagua chochote cha thamani, kwani shingapi? Ukini kuta WhatsApp, Snapchat, mina vimba. Facebook, Instagram, mina vimba. My beautiful mind sound, tuna vimba. New York, Dar es Salaam, tuna vimba. WhatsApp, Snapchat, mina vimba. Facebook, Instagram, mina vimba. My beautiful mind sound, tuna vimba. New York, Dar es Salaam, tuna vimba. Can you get you the boss? Stop this now, baby. Yo, rap on the show. I upgrade ya, Tony, Lina Toto. Yo, Peter Chaito.